so Jesus forever, you know. Jehovah, you know, say, magnify your name, yeah. You know, say, paranormal, sergeant, got the spider. You know why we there, so Jesus,
Helu ya satana ima bwila mosiana kucheza ndika dona kumakaniza utakakuna pena uli nchechi makanizo alikutenso uli ndi mamani ukuchila zankanikani abusa kulaliko zangu ona mwendo ankosa brain osakoka kwa mapano nditirapompa amai musalili alinani mawe Yehova na wama ya mfano lalini atapangano akutenga konda ini akupadi amuna au aneba kumadabwa ana au akumakamba akuti ifeti matamu azaku ocha ni mulungu banja yambi akusaja yo. Koma mfano ama vala koma besa kulapa ufiti ana anu wake muza kupuzisa abusa acha sachi nyango ndi akuchitisa zamanyazi pamasu pa mulungu azalila
kove yanga nda manyazi ndale medwa ndi machimo ndi pemfula na mbuye mu machimo ndi chokemo ayayayayaya ine ndina tahilila forgive me, forgive me, forgive me.
Manta yima ko muda ndipo sa Yesu ndati nalibwezila ko muno muno muna kuti manta siako mo magagala usimatelo wako ndikaenda ndi satana mande tu satane ambuye mangwenda nanuluka sande tasochelisa anthu ndulusa muna ndipasa mwala mukhala ntumiki wanu ndine gangsta
muna ndipasa pasa kuti tsagule anthu maso pasika lusolanga ndikuthela kukachaso kumbena ndipapita ko ino sumukonda na muna ndipanga sankho chako
nkhope yanga ndamanyazi ndale medwa ndi machimo ndi pemfula na mbuye mu machimo ndi chokemo ayayayayaya ine ndina tahilila forgive me, forgive me, forgive me. Please forgive me, forgive me, forgive me. Nkhope yanga ndamanyazi ndale medwa ndi machimo ndi pemfula na mbuye mu machimo ndi chokemo ayayayayaya ine ndina tahilila.
Father, no, me no say that, that is no other. You are the face and rust, Father. You are the Father of the fathers. Forgive me, Father, in the name of Jesus Christ. Blessed.